Radio Pulpit, 657 AM.
Ke a le dumedisa ka moka ka lebitso le tletsego matla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nazareth. I greet you all children of God in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Le ke lengwe la matjatji le o morena a re diretsego lona gore re thabe re hlalale ka re ga lona go senata ba gore ikwetsa ka re ga siemo se sejwang go senata ba gore ka ba re kwile go ba re boneng go senale taba gore ba re ba ratang ba ka ba satsoge botse go ba ba fitile le faseng la ka keno ka taba ya lego a meoya ya bona e thobalele ka khutso ba gesho modimo wa rena e sale modimo le tjatjin la legono ke yena modimo wa go phela ke yena motswadi wa rena ke yena mogwetjwa a le gona ke modula a le gona ke mo phafogela lentjula ga ge go le phetagatsa ere ke go botse ke tau kholo ya le lokola Juda a gona selo sa go mopalela a gona selo sa go mogakantsha a gona selo sa go mofetsa matla ka bakala gore ke mogotlhe wa go shitwa ke go shitwa lebitso la morena le bokwe. Let us go together as we are reading from the book of Matthew chapter 10 verse 22. That is Matthew 10:22, and it reads as follows: Everyone will hate you because of me, but whoever holds out to the end will be saved. Let me repeat it. Everyone will hate you because of me, but whoever holds out to the end will be saved. Father, we thank you for your word. Help us with your word, O God. Encourage us with your word. Minister to us with your word. Above all else, Father, we pray that you rebuke us with your word. In Jesus' name, amen. Ba re sho le ke lona lentse la morena cha chinla le khono ke yona mahebetswa ke modimo ka sebele lentse la morena le tshwella pele go bolela le nna le wena lentse la morena le le go seetsa dina won tsarena ba re sho ka lentse le re a phela ka lentse le re a fola ka lentse le re a gomotsega ka lentse le re a matlafala ka lentse le re gona le go yema le bitso la morena le bokwe e renke le botse ba gesho bebele ya ka ere wa tseba letlo ba ba hlweilweng ka bakala lena laka batho ba tlo le tlhoya ka bakala go ntumela batho ba tlo le tlhoya ka bakala go ntshepa batho ba tlo le tlhoya ka bakala go nthapela batho ba tlo le tlhoya mare lena sa lena a ebe go gotlelela go fitla mafelelo gore ke tsebe go le pholosha le bitso la morena le bokwe ba gesho batho ba ka go tlhoya o se wa ba dira selo ba go tlhoya ba sanka ba tseba selo ka wena ba go tlhoya ba sa tsebe mo tsho go gona e kwa ke go botsetsa tshila le gono le ntse la morena le re go tlelela ngwanesho go fitla mafelelo gore o tsebe go pholoswa ke yena go tlelela go fitla mafelelo gore o tsebe go thuswa ke yena go tlelela go fitla mafelelo gore modimo o ke bolelang ka yena a tsebe go go boloka modimo o ke bolelang ka yena a tsebe go go makafa modimo o ke bolelang ka yena a tshwelle pele go go khutisa a tshwelle pele go go apesa ka botho le ka dikgaogelo e ka reng ka gwetsa amen ere ke go botse ngwanesho ba ka se go rate ka moka batho a se wena chelete e bile a se wena ice cream gore he o tshwelela bana le batho ba bagolo o gwetse ba thakathakana ba nyaka sukichana e ka re ga ice cream a se wena chelete gore he o tshwelela batho ba kwishishe gore go ba le pheto go bona batho ba tla go tlhoya o se wa ba dira selo wa ba tlhoi ba go tlhoya ba sa go tsebe le mo tsho go gona ba yo go tlhoela fela gore wena o dumetse go Kriste Jesu e bile ke mopholosi wa gago ba yo go tlhoya batho gore wena wa rapela batho ba go tlhoya gore wena wa tseba o o bala bibele ya gago batho ba yo go tlhoya gore wena wa shuma shuma le o phela ka dikoloto wa tseba batho ba yo go tlhoya ke go botse ngwanesho le ntse la morena tshatshila le gono le re gotlelela go fitla mafelelo ka bakala gore modimo o bona dilo tshe ka moka wa ditseba dilo tshe ka moka e bile o tlo go fenyetsa ka re ga tsona ka moka sa ga go ebe go gotlelela sa ga go ebe go lebelela sefapano mo thakudiswa ga go e tlo tswa go gona e re nke le botse mafelelo nga dilo ka moka a phala mathomo he o thoma mathomo o thoma ka bonya he o thoma mathomo
o thoma ga boima mare mafelelo o bona sietsa mafelelo o bona kholofelo tsela ka mokadi tselelela biele re ke go botsengwane so le ntshela morena le re go tlelela go fitla mafelelo a gona taba gore ba go tlhoile ga kaka a gona taba gore ba go boleletse ga kaka e bile a gona taba gore ba go polang ka wena sa ga wa ebe go gotlelela sa ga wa ebe go tshepa modimo nko mo etise pele ngwane so ke modimo wa go loka mogolo fela ke modimo wa go se fetore mogolo fela ke modimo wa go se bebe di fatlhago e re ke go botse a je batho matsogo ke motala wa mabaka ke modimo wa go phethagatsa ditshepiso ka moka e re ke go botse bebele bukung ya numeri e ra se motho mo a ka fetolang kgopolo a se morwa motho mo a ka bolelang ditaba a se di tsweleletse jaaka moka di bolelang wa di phethagatsa e ka reng ka gwetsa amen le reng ke le botse bebele re batho ka moka ba ka letlhoya ba letlhoela gore lena le ntumetse people will hate you because of me ka baka la ka batho ba go tlhoya ka baka la ka batho ba seba ka wena ka baka la ka batho ba go nyefola ka baka la ka batho ba go lebelela fase ka baka la ka batho ba itiela boithatelo ka lapeng la gago bona wena go tlelela go fitlhelela mafelelo gore ke tsebe go pholosa go tlelela go fitlhelela mafelelo gore ke tsebe go boloka go tlelela go fitlhelela mafelelo gore ke itsweleletse ka re ga seemo sa gago o re jalo morena o seke wa nyamangwaneso o seke wa latlhela toulo o seke wa ipolaya wena tswelela pele o mo lebeletse bjale ka modimo tswelela pele o mogolofetse bjale ka modimo tswelela pele o itshwareleditse ka moja wa kobo ya gage ka baka la gore ke modimo o a tshepagala ka baka la gore ke modimo o a tshepagala botshepagedin ba gage a se modimo fela ke modimo wa ditshepiso ke moleta Israele wa go se robale bona modimo o ke bolelang ka yena a tshwarwe ke boroko ebile a potume ke modimo wa go phela ke modimo wa go tshepagala ke modimo wa go loka ke modimo wa go se palelwe ke selo e kwa tshepiso ya go fa go yona tšatšing la legono o re batho e ka ba ka go tlhoya ka bakalaka wena o seke wa tshwenyega sa ga wa ebe go gotlelela o seke wa tshwenyega sa ga wa ebe go lebelela nna o seke wa tshwenyega sa ga o ke gore o dule ka re ga ditshepiso tse ke go fa go tsona gore mafelelo ke tlo go pholosa mafelelo ke tlo go boloka mafelelo ke tlo go matlafatsa mafelelo ke tlo go tiša mafelelo ke tlo itsweleletsa nna modimo ka re ga seemo sa gago e re ke go botse ngwaneso o dira dilo tse di botse batho ba o tlhoya o dira dilo tse dimpe batho ba o tlhoya a o dire selo batho ba o tlhoya a ba tswelele pele ba go tlhoile wena lebelela morena a ba tswelele pele ba go tlhoile wena lebelela sefapano moopedi o mo opela o re sefapanong ke boga ke bona wena mmoloki wa ka lebitso la morena lebokwe e ka reng ka gwetsa amen a ke tsebe gore le ankwana a ke tsebe gore ke bolela le mang o seke wa tshwenyega he batho ba go tlhoile go na le modimo wa go go kwešiša o seke wa tshwenyega he batho ba go nyefola gona le modimo wa go lebeletse o seke wa tshwenyega he batho ba itshwama ro feta gona le modimo wa le godimo rama ka kamoka gona le modimo wa le godimo wa go tseba dilo ka moka e gona le modimo wa le godimo wa tseba mafelelo a gago wena go tlelela go fitla mafelelo o bone pholosho ya modimo go tlelela go fitla mafelelo o bone letsogo la modimo go tlelela go fitla mafelelo o bone modimo a ithetisa ka re ga seemo sa gago go tlelela go fitlhelela mafelelo lebitso la morena lebokwe e re ke go botse ngwaneso he ba go tlhoile ba tshega ka wena ba lese ba tshege re tle re bone gore ke mang a tshegang mafelelo he ba go tlhoile ba bolela ka wena o seke wa ba botsiša a re bone gore ke mang a tlo memeelang mafelelo he ba go tlhoile ba go bolelela le ditaba tse o sa di tsebeng o seke wa itlhalosa o seke wa bolela selo wena tswelela pele o gotlelela tswelela pele o dutse dinaong tša kreste o rutwa ke yena gotlelela ladina ontsha kreste o khomo tsheki yena o khotha tsheki yena o makafa tsheki yena o tise tsheki yena e ka reng ka gwetsa amen everyone will hate you because of me but whoever holds out to the end will be saved. Go tlelela ngwanesho go fitla mafelelo gore o bone pholoso ya Modimo. Go tlelela ngwanesho go fitla mafelelo gore o bone Modimo ka re ga seemo sa gago. Go tlelela ngwanesho go fitla mafelelo gore o bone Modimo a ithetisa ka re ga lapa la gago, ka re ga lapa leno, mosomong wa gago le baagišaneng ba gago. E ka re nka gwetsa amen. Bothata ba rena batho a re kgone go gotlelela, go na le gore o gotlelele o nyaka go kitlhalosa o senya nako ngwana Modimo. E re ke go botse he batho ba feditse le dipelo tsa bona le o ka ba botsa nnete ya taba ba ka se e amogele ka baka la gore ba feditse le dipelo tsa bona. Whether it is true or not, he batho ba feditse le dipelo tsa bona le o ka leka go tlhalosa wa leka go beya taba ga botse ka tsela ye beng ka yona ba ka se go thieletse ka baka la eng na ba feditse le dipelo tsa bona. Bjale lentšho la Morena le re o wa tseba batho ka moka ba tlo go tlhoya ka baka laka wena gotlelela. Wa tseba batho ba ba tlhoya ka baka la dilo wena o yo tlhoiwa ka baka la Modimo wa o phela o yo tlhoiwa ka baka la moleta Iseraele wa go se robale. Wa tseba wa yo tlhoiwa wena ka baka la motala wa mabaka wa yo tlhoiwa wena ngwanesho ka baka la matete. Wa tseba batho ba go tlhoya ka baka la gore o modumetseng wa phela ba yo go tlhoya batho ka baka la mophulosi wa gago ba yo go tlhoya ka baka la gore Modimo o modumetse. Wa tseba se a dula godimo ga ditsebe tšegage ke Modimo wa go kwa a ba fetola. Batho ba go tlhoya batho ba ba paralyzed he o tswelela. Batho ba nyaka mepete ya sepetlele he o tswelela. Lentšhe la Modimo le re gotlelela go fitlha mafelelo gore o bone pholoso ya Modimo. Se ke se tsebang ka Modimo he a tlo go pholosa o tlo e dira tšatši le fisa, o tlo e dira mosegare wa sethoboloko, o tlo e dira mosegare wa segalela. Batho ba sala ba maketse a ithetisa taugolo ya leloko la Juda a sepela sepela ka re ga bophelo ba gago a itsweleletsa. Re dutse fale wena o lebeletse gore bjale ke mang a segang mafelelo. Lebitso la Morena le bokwe. Batho ba tla o tlhoya wena o se wa ba dira selo ba yo go tlhoya. O kwe ebile motho a ke justifier a re you know it's a natural hatred. Let me tell you child of God, that is a witchcraft. There's no natural hatred because God is love, therefore we ought to love one another. Modimo ke lerato bjale sa rena ke gore re ratane seng sa rena. Bona re ka ita re senyetsana re ka ita re koshana botlhoko mare lentšhe la Modimo le re re kolotane selo except love. Re seke ra kolotana tšele tšela re kolotane lerato fela. Sa rena ke gore re ratane. He o rata motho a kere o re mpepe a kere o re nkuke o yo tata katsele ke beng ka yona. Remember, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever that believes in him may not perish but have everlasting life. Sa rena gore re ratane o seke wa leka go mphetola. Bona Kriste Jesu o re ratile re senyegile o re ratile re sena bobono a re rata katsele re beng ka yona. Mari yena ka gore ke monga mabaka o na le maka le bogoni ba gore fetola o seke wa itira Modimo mo lefatsheng. Wena sa gago yo rata le sa gore tlhoya o re tlhoela Modimo o re tlhoile o re tlhoetse o re dumetse o re tlhoile o re tlhoetse dikereke tsa rena o re tlhoile o re tlhoetse diaparo tsa rena o re tlhoile o re tlhoetse tshepo e re na le yona go Modimo. E reng ke le botse ka moka bao le tlhoilweng tshepišoše Modimo re gotlelelang go fitlha mafelelo yena o tlo itsweleletsa a le pholosa. Gotlelelang go fitlha mafelelo yena o tlo itsweleletsa a le boloka. Go tlelela go fitlha mafelelo yena o tlo le gokara a le maatlafatsa. Lebitso la Morena le bokwe. Bagešo le ke lona lentšhe la Morena tšatšing la lekgono. Wana go letsebe nke ya kwetlhe semoya o se botšang diphuthego. Mantšho a thapelošia a re reng Morena Jesu tsena ka re ga pelo yaka o be Morena le mophološi wa ka. Ntebalele dibitša ka ka moka o fodiše mmele wa ka. Ngwala lebitso la ka bukeng ya bophelo o nkgaogele ka lebitso le tletšego maatla le bophelo la Morena Jesu Kriste wa Nasareta. Amen.
Pastor Bridget Hawkins, Hospital Minister in Polokwane. My number is 083-335-0469. 083-335-0469. Amen.
Faith, hope, and love. Experience victory in your life on 657 AM.
For there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer request by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
Reach your customers in the car, at the office, at home, or wherever they are, night or day. Through advertising with Radio Pulpit, you can reach a large, unique, and loyal audience in a most affordable way. With over 500,000 people on our various platforms, from Gauteng to the Cape, you simply cannot go wrong. So advertise today. Contact us on 012-334-1339. Or for advertising packages that we offer, go to www.radiopulpit.co.za. Terms and conditions apply.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.